got the question, me, I got no time. You wanna know why? Let me tell you something. Maisha invitation, my guy. We only live it once, limitation sky. You can't get inside my nuna kama na fight. Mungu anamfungulia kila night tight. Chatabia kuchukia watu wokide. Na habari za Kardashian paka sepit. Nani kakutuma toka hapa chekit. Na uo mdomo tautia soul tape. Don't you ever bring your trouble on my doorstep. Umeziba njia, ntaku surprise. Shame on you, ntaka kutuangia size. I believe what I see with my own eyes. Taki mtu aje kuniambia otherwise. Killer or be killed, don't think twice. Chekecha chance, roll your dice. Let me give you a little piece of advice. Kila kitu cha dunia na kuja na price. If you want some, come, you can get some. Kipita bila salam na kuwa sanam. Kireta vita ujue vita tamwangika dam. Watu wanataka kuishi maisha ni matam.
Basi bora usionge. And I mean no harm. Izo za kuleta usinilete. Bad vibes, bad energy. No, don't kill my day.
Nakuwa sana passion with you shrine. Naona natafuta attention to shine. Verification, application sign. Nakuja na dedication in conjunction. Wame make wish. Na maombi wame send. Wanasubiri tushuke. Wame cast end. Kwa bahati mbaya Mungu ana mambo mengi. Yapokea dua zao. Bado ziko pendi. Zamani mvaa katake una mtu anishai. Na we unavaa chupi kichwani kabisa ufai. What it got into you man, I'm terrified. Haundo change you wanna be a funny guy. Kama jana bwana sin mengi ya ba. Niko na mic bear kimbe na fata. Mtu kanivaa naanza kubwa bwaja. Na shangaa hata simjui jamaa.
Basi bora usiunge. And I mean no harm. Izo za kuleta usiunge.